waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
maalin wanaagsan dhegaystayaal, meelaad naga dhegaysanaysaanba waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS. ku soo dhowaada wararkii ugu dooroona maanta, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Australia ayaa heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka Japan si ay u dhisto maraakiibta cusub ee ciidanka badda Australia oo qiimigoodu gaarayo $10 bilyan. Shirkadda Mitsubishi Heavy Industries ayaa ku guuleysatay qandaraaska iyadoo oo ka adkaatay shirkadda Jarmalka ee la yiraahdo ThyssenKrupp Marine Systems. Heshiiskan ayaa la soo gabagabeeyey habeenkii xalay oo bisha Ogsahayd 4, iyada oo uu ansixiyey Guddiga Amniga Qaranka ee Golaha Wasiiradu. Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa habeenkii xalay khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maamulka Falastiin Mahmuud Abbas. Bayaanka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen baaqa Australia ee ku saabsan in gargaar bani'aadnimo si degdeg ah loo gaarsiiyo Gaza, xabad joojinta rasmi ahna la hirgeliyo, iyo sii deynta dhammaan la haystayaasha. Sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu mar kale ku celiyey in xal ku yahay nidaam laba dowladood oo iska dhinac jirta. Wasiirka maaliyadda ee New South Wales Daniel Muki ayaa sheegay in uu filayo in xildhibaanada xisbiga Labourka ee kulmaya ay si ixtiraam ku jiro uga wada hadlaan arrinta xuquuqda bannaanbaxayaasha. Xubnaha ayaa qorsheynaya inay kulankooda maanta oo bisha August 5 ka soo jeediyaan mooshin cambaaraynaya xaaladda ka jirta Gaza, isla markaana taageeraya xuquuqda muwaadiniinta bannaanbaxaya. Premierka South Australia ayaa sheegay in uu shirkadda Nestor ee maamusha warshadaha birta dhalaaliya ee ganacsigooda khasaarayo uu u fidiyey gargaar lacageed oo dhan $130 million, taasoo uu sheegay inay wax ka tari doonto ilaalinta marinada iyo isu socodka macdanaha muhiimka ah. dacwad sharci ah ayaa maanta maxkamadda federaalka lagaga soo oogay shirkadda Kmart, iyadoo oo lagu eedeeyey in ay ku lug leedahay marin habaabin iyo khiyaamo la xiriira adeegsiga shaqaale la khasbay oo ka soo jeeda qowmiyadda Uyghurka. dacwadana waxaa soo gudbiyey ururka la yiraahdo Uyghur Tangtag Women's Association, waxaana si sharci ahaana u matalaya shirkadda qareennada Morris Blackburn iyo Human Rights Law Center. dalal ayaa shir isugu imanaya magaalada Geneva inta u dhaxaysa 5-14 August si ay u dhammaystiraan heshiis taariikhi ah oo lagaga arrinsanayo dhibaatada walxaha caaga ka samaysan ee la daadiyo, taas oo saameyn ku yeelatay dhammaan deegaanada iyo dadka dunida ku nool. waa markii lixaad ee wadahadalladu dhacayaan, waxaana la rajaynayaabaa la yidhi in lagu guulaysto si shirkani u noqdo kii ugu dambeeyey. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu guddigiisa wasiirada isugu yeeri doono dhammaadka toddobaadkan si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka xiga ee ciidanka Israa'iil qaadi doonaan. sawirro dhowaan soo baxay oo muujinayay la haystayaasha Israa'iil oo caato xoogani ka muuqato ayaa argagax ku riday dadka reer Israa'iil, taas oo cadaadis dheeraada Netanyahu ku saartay in uu heshiis xabad joojin ah la gaadho Hamas. warkii maantana intaas ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.